Yeah, we love so once again. My boys tell him
Genie X double six.
Yani kwenye maisha utakikuwa na stress. Yeah, I leo ukikosa kesho utapata nawe. Yeah, I bado una nafasi imewekwa for you. Yeah, tengeneza nafasi imewekwa for you. Roo, kwenye maisha kaza roo. Usichoke kaza roo. Nawe utapata kaza roo. Roo.
Beigal, oh beigal. Na kila kitu kinakuwa beigal, yeah. Beigal, oh beigal, yeah. Jipandisha na wewe beigal.
Maisha no man, no man. Kinoma, no man. Maisha no man, no man. Kinoma, no man. No man, no man. Kinoma, no man. Maisha no man, no man. Kinoma, no man.
Kuna mwingine anahonga bliss. Kaza moyo nawe God bless. Aya, maisha mumbi jata bless. Na vile tunaishi peace no case. Upo kitanda ni kusimama uwezi. Basi mumbe Mungu atakuwa na wea. Gereza ni umebambi wa case. Mwache Mungu baba atakuwa na wea.
Roo, kwenye maisha kaza roo. Usichoke kaza roo. Nawe utapata kaza roo. Roo.
Beigal, oh beigal. Na kila kitu kinakuwa beigal, yeah. Beigal, oh beigal, yeah. Jipandisha na wewe beigal, yeah.
No man, no man. Kinoma, no man.
Maisha,
no man, no man. Kinoma, no man.
Life, no man, no man.
Kinoma, no man.
Maisha,
no man, no man. Kinoma, no man.
Ata uwe na magari pesa nyumba. Ata uwe mbabe shinda weather. Ata uwe na kiwanda cha mafedha. Ata uwe na kiliza de professor. Usipokuwa na upendo wa dhati noma. Tusiishi kwa kulipa na visasi noma.
Roo, kwenye maisha kaza roo. Usichoke kaza roo. Nawe utapata kaza roo. Roo.
Beigal, oh beigal. Na kila kitu kinakuwa beigal, yeah. Beigal, oh beigal, yeah. Jipandisha na wewe beigal, yeah.
No man, no man. Kinoma, no man.
Maisha,
no man, no man. Kinoma, no man. No man, no man. Kinoma, no man.
Maisha,
no man, no man. Kinoma, no man.
Guess up, shout out to style.